President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambalidde akakiiko ak'ebyokulonda ku by'okukugira abantu abavuganya okukuuma akalulu kaabwe ku lunaku olw'okulonda. Ssentamu w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabaka Migulu yategeezezza eggwanga nti mu mateeka temuli kyanya ky'abantu okukuuma akalulu era banaakikola bajja kujja kuba essabo kka mu ntata.
Buli candidate akizibwa okubeera na ba agents babiri. Tulina abo ba polling officials observers bakkiriziddwa. Ebibiina by'obufuzi bibawa omukisa okubeera na ba observers. Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu, ssebo nnyabo tebaliimu. Abalala temwagala kukola nti temwagala goberera amateeka. Katubiyigiriza amateeka, ssebo nnyabo, voter protector, mateeka taliimu. Era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa, genda obeere voter protector, zikusanze. Zisinga mbadde gwe mukama wange n'agamba genda obeere voter protector. Ah, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoki.
Ye mulamuzi Simon Byabaka Kama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda. Kakati Kyagulanyi yayogerako eri bannamawulire ng'ayolekera ekayungo gy'agenze okuba olukungaana. N'agamba nti kibaluma mu kifo kya Byabaka Kama okwogera ku fujirirwa kulwako wabakumaddeme mu kunoonya akalulu, obudde bumala kuyita mu kukwatako ne batalinaako buyinza.
Mami Byabaka Kama tanavayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola campaign. Oliisa eggaali kkubo obuzaayo eddakiika ttaano okutuuka w'olaga. Iye nkola Mami Byabaka Kama tanaba gyogerako, wabula mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kituyita protest vote. Abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu, era olw'ensonga eyo tewali teeka Bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe tekiriyo.